Aha, harusi nzuri ya Leo na Stefani. Masima Chakos na Bukonga Tanzania, oe. Letera, letera, harusi tunawa tuna. Letera, leo tuwa kupa uwa ulilocha uwa Stefani yumo kwa mikononi. Mama ana yato waradhika mili awataki ya kila laheri. Vigelegele vya vuma Masima Chako bisikike Bukoba Tanzania. Baba Bezene Belenge na Mama Julieta kukwenda wapokea kaza mwana. Leo na Stefani ni Mola mewaunganisha, mutunze toa yenu. Wahabi nduguzo Teofista Eli Gina Judi Juliana Lilia wote watakumisi. Stefani wambie bye bye Moses Aaron na Daniel. Leo ya kutwa Bukoba Tanzania, ya maharusi tunayo ni shangwe na vigelegele. Leo ni siku ya furaha. Bila kumsahau marehemu Baba Pita Ngema, natumai umeridhia ndoa hii popote ulipo. Dada Diana, Evantia sana na Neta wakukaribisha Tanzania. Stefani, usiwe na shaka moyoni, Leo amea muataki mwingine. Laksoni na Devota, Deo na Deodatas wakukari bisha nyumbani. Sasa Masima Chakos na Bukoba Tanzania tumekuwa majirani. Leona Stefani mumepende sana, harusi leo tunayo ni shangwe na vigelegele. Masima Chakos na Bukoba Tanzania, harusi leo tunayo ni shangwe na vigelegele. Leona Stefani mumepende sana, harusi leo tunayo shangwe na vigelegele. Masima Chakos na Bukoba Tanzania, harusi leo tunayo ni shangwe na vigelegele. Saxo solo jamani, harusi tunao hatuna. Kina mama we, letera 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 letera. Machakos Masii na Bukoba Tanzania. Hapo, hapo, hapo. Jamani harusi tunao hatuna. Sikia utunzi wa Sir Alex Maitha. Athena's band. Zegede, zegede, zegede. Letera. Shangwe na vigelegele. Masima Chakos na Bukoba Tanzania, harusi leo tunayo ni shangwe na vigelegele. Leo na Stefani mumepende sana, harusi leo tunayo shangwe na vigelegele. Masima Chakos na Bukoba Tanzania, harusi leo tunayo, shangwe na vigelegele.